Are you happy?
Fresh out from Nigeria.
Oh yeah. Are you happy now?
Baba.
Are you happy?
Bonde.
Ding ding.
Are you happy now?
Crash ule mtaka umempata. Ndo umesaka umeipata.
Are you happy?
Shule umeenda umesafa. Kazi ulosomea umeipata.
Are you happy now?
Je, una furaha ama ni karaha?
Are you happy?
Je, una furaha ama ni karaha?
Are you happy now?
Uliloga ili ufanikiwe, leo umefanikiwa kwa nguvu za giza.
Are you happy?
Uliiba kwa nguvu ukaua, vipi leo msibani ukikatiza?
Are you happy now?
Kila nikienda nikirudi na kukuta uko high na watu and you party. Ila ni kwa bia za kupewa, ndo maana anajiuliza kichwani, are you happy?
Je, una furaha ama ni karaha?
Are you happy?
Je, una furaha ama ni karaha?
Are you happy now?
Crash ule mtaka umempata, ndo umesaka umeipata.
Are you happy?
Shule umeenda umesafa, kazi ulosomea umeipata.
Are you happy now?
Mke wako alizingua, badala miyajenge ukatafuta mchepuko.
Are you happy?
Ndiyo maisha alizingua, na wendo ukachagua kuishi vile venye uko.
Are you happy now?
Miaka mingi unangaikia ujuzi, ila nakuliza tokea juzi.
Are you happy?
Najua kuna anetaka kulose, ila kwa decision you will choose.
Are you happy now?
Washikaji zako uliwathamini sana, leo na shida wameingia mitini.
Are you happy?
Maisha yako ni mazuri sawa, ila bila wazazi wako masikini.
Are you happy now?
Kwa pisi ulienda kichwa kichwa ukuliza, ukafika akakutuliza.
Are you happy?
Kuna time domo uneza ukacheka, ila moyo ukakuliza.
Are you happy now?
Je, una furaha ama ni karaha?
Are you happy?
Je, una furaha ama ni karaha?
Are you happy now?
Crash ule mtaka umempata, ndo umesaka umeipata.
Are you happy?
Shule umeenda umesafa, kazi ulosomea umeipata.
Are you happy now?
Je, una furaha ama ni karaha? Je, una furaha ama ni karaha? Are you happy now? Are you happy? Happy now? Are you happy? Are you happy now? Are you happy now? Are you happy now?
Happy, happy, happy is the life. Happy, happy, happy is the life. Happy, happy, happy is the life. Happy, happy, happy is the life.